Olimu wangu si muganda wange. Topo wato kwa musuri.
I'm a winner.
Kayimbye kajja ku mutima nange nebuuza zani wamma gwe bavuma mufaana n'enkima kati kuba shozi ne ziwuma nganasomba scrub n'ebyuma gabalala bagamba nkyuma mu baana bonna tebaŋŋema mu byaddala obulwadde bwannuma n'okusoma bulaadi kwalema saafuera obulamu tebwantama nze kyemmanyi katonda gy'ali nasula ku kapeti ng'obuliri tewali n'ebivulu ebyali ku 12 omuntu ginayitanga mu kituli g'obuzibu muzeeyi bumaali n'abakazi nga bampi tabali kati ndi wina ibankubire ntoli babo tabu
I'm a winner.
Olimu wangu somu yindi acheia olaba educator ava ku street na tuza ustamina ne bobri waini muwangu si yava mu keto ze kamo chanagule lyateri akaremje olimu wangu za sikari okuma bukire bone kufuwa tokwa mumanyi omutembe yoli muwanguzi tokwa musu yoli muwanguzi okay goba mwavu obachenena nebo manyika banno bakwekana buli akulaba agamba tosana balinda kungana kuntana bakuwa buyinja nga bakuwana gobatona zawa bakugeya nkona oli muwanguzi yongera kazana sasiro yo tata wabana atembe yebinyebwa mmusana musite state council tajiwona wachaso majirango pambana time jomala toda mujifuna watu nebinyebwa kitawo yewina mwawete ne baganda bomunana abamba mazeka bala nebigana nena tata we subya chalina kitawo yewine subya chalina kitawo yewine subya chalina oli muwanguzi yetike mikuku mukibuga tokwa mumanyi Seka bachala betala banonya senta tizabula customer emero nogula nedaba mpimpozi ngompola oulire nakuwe musensera mama tunda kasoli kubala sente zeti kazi zozi vawala e wakatu ukia kungwala sente ziri wazovo kukola zenjagala kuzanya zala bambi zako zenga tata zitwala bajukile mali yeje ya jewala golo akumo mutima kuyimirira ama nyakera mwo wino kukola kumbo mulio kocheze midala agenda loboza tiba mufu asanga vule bali mukwera asanga vuna miyaka oli muwangu sayo se moto ka woshibe tokwa mumanyi omupangi sacha pangi sacha kwa musuri atunde byokula mu taxi mpaka tokowa omuli myasula matoko tukeka sese na kaingi kechibuga tokwa musuri omusanyi womupira nawe bojo malaye yetu ya kukuwa tokowa
upon yourself number one producer Renex alongside Oyo Chalioyo Ronnie Apa Records Apa Productions yaman. Yeah,